Hivi ulijiumba mwenyewe? Maana uzuri wako so kawaida, my love. Just wanna know. Macho kama una neta neta, atakongo chuchu saa sita, atakipofu hawezi kukupita mpaka na shanga. Macho kama una neta neta, atakongo chuchu saa sita, atakipofu hawezi kukupita mpaka na shanga. Mtoto nili kwako niko radhi, nitume kwa ndoto nikimbie. Nirusu kizeka bado nkuite bebe, kicheze mapenzi ukichoka kubende. Baby like divo kipita saliva, yeah, yani njo, 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 njo. Maka forever, forever together, baby, tori, tori, to, to, to. Uliumbiwa mimi na mimi for you, baby, tori, tori, to, to, to. Maka forever, forever together, baby, tori, tori, to, to, to. Uliumbiwa mimi na mimi for you, baby, tori, tori, to, to, to. Chika bonita, asai deramo. Mtoto nili kwako niko radhi, nitume kwa ndoto nikimbie. Nirusu kizeka bado nkuite bebe, kicheze ya mapenzi ukichoka nkubebe. Baby like divo kipita saliva, hey, yani njo, 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 njo. Maka forever, forever together, baby, tori, tori, to, 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 to. Uliumbiwa mimi na mimi for you, baby, tori, tori, to, to, to. Maka forever, forever together, baby, tori, tori, to, 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 to. Uliumbiwa mimi na mimi for you, baby, tori, tori, to, to, to. Chica bonita, asai teramos. Chica bonita, you pretty like a rose, eh. Chica bonita, asai teramos. Chica bonita, you pretty like a rose. Alamba.